Naomi Zero, kifu wani kijidekeza. Umereketa your eyes, one koshiro. Omi more. Uvae kitop, au dela na pendeza. Na uko natura, machi machi love. Omi more. Yeah, like you, yeah, like you. Uwezi pata dunia ni arai jua upendo.
Yeah.